be you. I'll be gone via the phone. Till all the little minute go on. That's so fun to do. I go for the bagage con. Niaje mapenzi. Anani chizisha. Umoja siwezi. Anavu tingisha. Imebana kwa suti, imebana kwa hipster. Katutu bisikuti, katutu Mona Lisa. Awa, awa. Emufanya tonde chumbani. Nataka mwaga sumu. Awa, awa. Mafuriko na matsunami. Ani mambo ni bu.
For me. Baby girl dance for me.
Kata kiuno, weka maufundi. Ongeza miguno, tukesha kama bundi. Haya mama, haya tuwa udhi. Ongeza juhudi, kudance na kubugi. Nikuwa shoti, leo ni kivumbi. Kivumbi na nipa kwenye modi. Hakuna giza mwendo ni kuwa shata. Niku fly high, juu tunapa. Mombasa, pakada. Umenasa, kwa superstar. Nilishafika na mabegi sio ndoki. Nimelikita na ubaya sio gopi. Toto original wengine photocopy. Ongeza uko rofi na mini mwage not.
For me. Baby girl dance for me. For me. Baby girl dance for me.